upandishage vibe na moka moka kitu charusha ndo fanye majabu yani fulu sadala hili asoro way pasuko kuna teleza don't stay on my way na vibe kama lote na finya tapopote chutama ukayokote madude shazi na yechimbiaga chimbo wandika ndika vinyimbo taleti kupiga bingo na sumaga gepu sororoke moko moko weboya piga majungu saga time za kichoko
Ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Napenda ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Nasikiza ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Napenda ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe kama lote
Zenye vibe kama lote Na bado na wasubiri wajidondoshwa jilokote Ustamani kwaga mimi weze menu kiwa mimi Siyo HD ka kamera ya kanoni ni kujenga CV kwa kufata makanoni na rhymes zikauki kakisema chapanoni atuitaji mashindano kila mtu champion tunashukuru Mungu kwa kizazi na vipaji vya kubuni zizu kazi danze lakini papa tuko na fakti za kuwafanya di wajinga wakaamini na kila napotoka majirani bwana joga ni mtoko na kama hujaniona basi jua nilikuwa na mtoto Naweza nikakitoa bana kitu paru paru Wanangu wanajinoa bana kama paru paru Nakuta ndo ile sato nazitoa paru paru Mungu atatimiza bana sina valu valu Wengine la kutuliza bana usiwe na waru waru Jongezege na mujuzi ya kupege na mutuzi Kutanege na wanafunzi wafundishege na maskizi Usiletege na makuzi ukazege na mashuzi Ukizuia ushuzi nisao na vana booms Kwenye vibe kama lode tafakari kwa umakini Kau natunga pink body Furai fanye mudi ili siku iwe good Paka siku tukirudi nyumbani Kwetu kwa godi akikisha good mood Inakuwa vibe kama tatizo ni kuchanaga Njo chukue matutorio Kute tunafuchomaga kama juwa leko torio
Askiza ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Napenda ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Askiza ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Napenda ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe kama lote
Njoto chola best kali nika sound kali ya besti Kashia luga moja na magwizi ya usantisti Ukikimpia kumbuka tuwa ulizopiga Ukinaripia siku na wakiko sailipia Ikiwa pana sisuge sema hapana Nechua hiba kuya kweli bado siri gaja Niko vibe chibaba kama chafa kahaba Napanda juu juja pitu tando kilele chao Soundi kisasa mindo ufa la kita Shetani wa shiny gum na kumu kelele zao Babu kama lote kata town na town Tisha mafala fani kama sake tatani Naposkika town da like a beat of heart Naza chowa mchola basu kaskia sauti kwisha Kisi kwa misanza kama pidikiwa mwanza ngosha Kama pidikiwa mwanza ngosha
Nasikiza ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Napenda ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Nasikiza ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe liko lote Napenda ngoma zenye vibe kama lote Yani vibe kama lote
This is how we do it Mwanangu Benzo na Pink ongeza J Interflow Interflow Ni ma vibe kama yote